Danzebe nako, nako, Sanze ne baby wango wagisa, yeah.
Utakule.
We follow ma, nenyo mabe kuluma nawe.
Utakule.
Ubye audio mbuza video nawe.
Utakule.
Ombuli nida tenka tonzala mbuza.
Utakule!
Nesimba mungu manyuma lako kuba resi zoli muza baba. What if you don't know, dance vina kunta kula. It's another thing baby, no vila la mu. Maheta yuna jemuli, mwe tuge, mwe tuge. Takutaku, yeah, takutaku, tatakutaku. Wakabibu, uyamba kwe, nabantube no tebu tugasa. Wakabibu, uyamba kwe. Sanze ne baby wango wagisa, yeah.
Utakule.
We follow ma, nenyo mabe kuluma nawe.
Utakule.
Ubye audio mbuza video nawe.
Utakule.
Ombuli nida tenka tonzala mbuza.
Utakule.
Aludi gyal dem say with your banga. Nazi vina kuhonze sinyo chivanga. Chidongo tuja kujoga. Wamazala weno tochika. What if you don't know, dance vina kunta kula. It's another thing, vino vila la mu. Maheta yuna jemuli, mwe tuge, mwe tuge. Abagali vitambula muli piri. Abadungu mwena muja takulwa. Wakabibu, uyamba kwe. Abantu veno tukugasa. Sanze ne baby wangu wakisa, yeah.
Utakule.
We mfuluma, nenyuma vikuluma nawe.
Utakule.
Ubye audio mbuza video nawe.
Utakule.
Ombuli nida tenga tonzala mbuza.
Utakule.
Danzebe nako. Nako. Britain.